Giza.
Yeah, yeah, yeah.
Hey, yo, yo, da.
Yeah, yeah, yeah.
Fanya kweli.
Ipe justice.
Una rekodi.
Kush Records.
Oh, yeah.
Kila siku mina piga step. Kila siku mina saka ndoni toke kwa shit. Si kila siku mina piga mistake. Kila kitu mina fanya nina fanya my best. Kila siku mina piga step. Kila siku mina saka ndoni toke kwa shit. Si kila siku mina piga mistake. Kila kitu mina fanya nina fanya my best.
Daily nina hustle nikitra ku make it happen. Ghetto life ni hard lakini ndo ili ni sharpen. Machizo wakani harden. Mchezo zikichezwa tembe zikimezwa ma snitch mapoko chemba za unga na makoto hujazikwa uko jela ama bado uko msoto siku taka kuwa smarter ni na ndoto plus talanta hip hop ni kamfata MCs barasha kata ongeza moto K shaka ma bado ni kustrong wengi wali ukata process hizi mani ni kufata stairs lift ni shortcut ya 6 feet na need Gideon Booty venye na anza nina nia kwenjia step by step game snakes and ladders na make mistakes lakini failures ini zidi kuwa stronger wakizidi bonga kazi na zidi bonda bele na zidi songa
get off soldier. Kila siku mina saka ndoni toke kwa shit. Si kila siku mina piga mistake. Kila kitu mina fanya nina fanya my best. Kila siku mina piga step. Kila siku mina saka ndoni toke kwa shit. Si kila siku mina piga mistake. Kila kitu mina fanya nina fanya my best. Kila siku mina piga step. Kila siku mina saka ndoni toke kwa shit. Si kila siku mina piga mistake. Kila kitu mina fanya nina fanya my best. Kila siku mina piga step. Kila siku mina saka ndoni toke kwa shit. Si kila siku mina piga mistake. Kila kitu mina fanya nina fanya my best.
Taking control of my destiny, they see me now. Nyota yangu isha waka, they go like wow. Si ezi bow under pressure, jumini soldier. Tukitokea kwa streets, wanna take cover from the ghetto. Kilo na jaribu kudestroy. Maliza chuo, lakini hakuna kuku employ. Checky duffel bag, nigga size ishaja. Checky up and down, Versace tushava. Na pull crowd more kuliko pasta. Fake nigga size na kata, green nigga nishapata. Wakidhani wameamka mapema, watapata tumekesha. Wakingoja weekend, si wiki mzima tushatesa. Hakuna kuachekesha, pige sabu jeni wapi umetoka. To see my life street zote tushazi conquer. Tushazi conquer.
Kila siku mina piga step. Kila siku mina saka ndoni toke kwa shit. Si kila siku mina piga mistake. Kila kitu mina fanya nina fanya my best. Kila siku mina piga step. Kila siku mina saka ndoni toke kwa shit. Si kila siku mina piga mistake. Kila kitu mina fanya nina fanya my best. Kila siku mina piga step. Kila siku mina saka ndoni toke kwa shit. Si kila siku mina piga mistake. Kila kitu mina fanya nina fanya my best. Kila siku mina piga step. Kila siku mina saka ndoni toke kwa shit. Si kila siku mina piga mistake. Kila kitu mina fanya nina fanya my best.
Kelele twazidi kusonga mbele. Sikati tamaa nazidi kusonga mbele. Wapige kelele twazidi kusonga mbele. Sikati tamaa nazidi kusonga mbele.
Na wasiendi ni waambie. Kelele za shura. Alikuwa kazi kunywa maji.